Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 17. Yakobo ahunga n'ubuhungiro bwe. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 28 kugeza ku cya 31. Yakobo afite ubwoba yuko Esawu yamwica yavuye mu rugo rwa se nk'impunzi, ariko se amuha umugisha. Isaka amwibutsa isezerano yagiranye n'Imana, maze amubwira kujya gushaka umugore mu muryango wabo i Mesopotamiya. Nyamara Yakobo atangira urwo rugendo rwe rurerure rwa wenyine afite umutima uhagaze. Yagombaga kugenda ibirometero 100 mu gihugu kirimo amoko y'abantu b'inkazi kandi b'inzererezi, yitwaje inkoni ye gusa. Kubw'akababaro n'ubwoba byari bimuteye, agerageza kwirinda guhura n'abantu kugira ngo mwene se wari warakaye atamenya aho yagannye akahamukurikirira. Yari afite ubwoba yuko yari abuze burundu imigisha Imana yari yaramuteganyirije, kandi Satani yari amuri bugufi akomeza kumugerageza. Nimugoroba w'umunsi wa kabiri yari ageze kure y'amahema ya se, yumva ari igicibwa kandi amenya yuko ibyago bye byose yabitewe n'inzira mbi yanyuzemo. Agira ubwihebe mu mutima we ku buryo atagerageje no gusenga, ariko kandi yari afite irungu ryinshi, yumva akeneye uburinzi bw'Imana kurusha mbere hose. Yihana icyaha cye amarira ari yose, maze yingingira Imana kumwereka ikimenyetso cy'uko itamuretse. Nta byiringiro byari bikimurimo, kandi yatinyaga yuko Imana yamugize igicibwa. Ariko imbabazi z'Imana zari zikiri ku mugaragu wayo ucumura kandi wari wihebye. Uwiteka kubw'urukundo rwinshi yagaragaje ko icyo Yakobo yari akennye cyonyine ari umukiza. Yari yaracumuye, ariko ahishurirwa uburyo yakongera kugirirwa neza n'Imana. Aguye agacuho, uwo mugenzi arambarara hasi yisegura ibuye. Ubwo yari asinziriye, abona urwego rushinzwe ku isi, umutwe warwo ukagera mu ijuru. Kuri urwo rwego, abamarayika bamwe baruzamukiraho, abandi barumanukiraho. Uwiteka yari ahagaze ku mutwe warwo, kandi ijwi rye ryumvikaniye mu ijuru rivuga riti: "Ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Muri wowe no mu rubyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha." Iryo sezerano ryari ryarasezeranyijwe Aburahamu na Isaka, ubwo ryari ryongeye gusezeranywa Yakobo. Nibwo rero havuzwe amagambo amuhumuriza kandi amusubizamo intege: "Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye." Uwiteka kubw'imbabazi ze yeretse iyo mpunzi yari imaze kwihana ibyari kuzayibaho, kugira ngo yitegure kuzarwanya ibigeragezo izahura nabyo iri yonyine hagati y'abasengaga ibigirwamana n'abagambanyi. Kumenya yuko umugambi w'Imana uzasohorezwa muri we bizamutera gukomeza kuba indahemuka. Muri izo nzozi, umugambi w'agakiza werekwa Yakobo mu buryo yari akeneye icyo gihe. Urwo rwego rutari rumusobanukiye n'ibyarwo yeretswe mu nzozi rwari rumwe n'urwo Yesu yavuze igihe yaganiraga na Natanaeli: "Muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho." Yohana igice cya 1:51. Icyaha cya Adamu na Eva cyatandukanyije isi n'ijuru ku buryo umuntu atagishobora kugirana isano n'umuremyi we. Nyamara isi ntiyasigaye idafite ibyiringiro. Urwo rwego rugereranya Yesu ari we watoranyijwe kuduhuza n'Imana. Kristo ahuza umuntu n'isoko y'ubushobozi butagira akagero mu ntege nke ze no kutagira gifasha kwe. Ibyo byose byahishuriwe Yakobo mu nzozi ze. Nubwo ako kanya yasobanukiwe na bimwe mu byo yahishuriwe, yakomeje mu mibereho ye yose kwiga uko kuri gutangaje kwabyo, kandi arushaho gusobanukirwa n'ibindi. Yakobo yakangutse mu gicuku ijoro rigigije, inzozi zari zarangiye. Umucyo w'inyenyeri ni wo watumaga ahweza buke akabona ikirere n'urugeregere rw'imisozi y'imirambi yo muri ako karere, ariko yari azi neza yuko Imana iri kumwe nawe. Ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare, yenda ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya Elayo. Aho hantu ahita Beteli cyangwa inzu y'Imana. Noneho ahiga umuhigo ati: "Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 1/10. Yakobo ntiyaharaniraga guhana ibihe n'Imana. Uwiteka yari yaramusezeranyije ihirwe kera, kandi uwo muhigo waturukaga mu mutima wuzuye ishimwe ry'imbabazi z'Imana yamugiriye. Yakobo yumvaga yuko ubufasha bw'umwihariko bw'imbabazi z'Imana bugomba inyiturano. Umukristo akwiriye guhora yibuka kandi agashimira ibintu byinshi bikomeye Imana yagiye imugirira. Igihe imweretse inzira nyinshi kandi we yabonaga ari mu icuraburindi no kumererwa nabi, ikamuhumuriza acogoye, igihe abonye imigisha itagira uko ingana, akwiriye kwibaza ati: "Ibyiza Uwiteka yangiriye byose nabimwitura iki?" Zaburi 116:12. Iyo tugiriwe ineza y'umwihariko cyangwa tukagirirwa indi neza tutari twiteze, tuba dukwiriye gushimisha Imana ubuntu bwayo itugirira, impano cyangwa amaturo kubw'umurimo wayo. Nkuko duhora tubona imigisha y'Imana yo guhabwa ni nako dukwiriye guhora dutanga. Yakobo aravuga ati, kubyo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi. Mbese twebwe abafite umucyo wuzuye w'ubutumwa bwiza tuzashimishwa no guha Imana bike kurusha batangaga kera. Mbese uko duhabwa imigisha siko n'ibyo dukwiriye gutanga bikwiriye gusumbaho. Nyamara mbega ukuntu ari ubwenge buke kubarisha amategeko y'imibare, igihe amafaranga n'urukundo tukabigereranya n'urukundo rutagira akagero n'impano tudashobora kwiyumvisha agaciro kayo uko kangana. Mbega icyacumi tuzanira Kristo, mbega ubusabusa buteye isoni twitura iby'agaciro kenshi. Ku musaraba w'i Karuvari niho Kristo aduhamagarira kumuha ibyo dufite byose, natwe tukamwiyegurira uko tumeze kose. Amaze kuvugurura kwizera kwe kandi yeretswe neza yuko ari kumwe n'abamarayika bo mu ijuru, Yakobo akomeza urugendo rwe ajya mu gihugu cy'abanyaburasirazuba. Mbega urugendo rwe ngo ruratandukana n'urw'umugaragu wa Aburahamu nawe wagiyeyo hafi imyaka ijana yari ishize. Uwo mugaragu we yari agiye afite abamuherekeje benshi bagendera ku ngamiya bafite amaturo y'agaciro kenshi y'izahabu n'ifeza, ariko uwo muhungu we ntawe wari umuherekeje. Ibirenge bye byari byabyimbye kubw'urugendo kandi uretse inkoni ye nta kindi yari afite. Nk'uko umugaragu wa Aburahamu yabigenje, Yakobo nawe yaruhukiye ku iriba kandi niho yahuriye na Rasheli, umukobwa muto wa Labani. Ababwiye yuko ari mwene wabo baramwishimira bamujyana kwa Labani. Nyuma y'ibyumweru bike babona yuko ari umukozi kandi w'umuhanga, hanyuma bamusaba kugumana nabo. Banavugana yuko azatendera Labani imyaka irindwi kugira ngo amushyingire Rasheli. Mu bihe bya kera iyo umusore yajyaga gushaka umugore yagombaga guha se w'umukobwa uzamubera umugore umubare w'amafaranga runaka cyangwa ibintu bifite agaciro kangana n'ayo mafaranga hakurikijwe uko yabaga ameze. Bavugaga yuko ibyo bikomeza urugo. Ababyeyi ntibizeraga yuko abakobwa babo bazatunganirwa baramutse basanze abagabo batigeze bateganya ibyangombwa byo kuzafasha umuryango wabo. Iyo babaga badafite ubwitonzi buhagije n'umwete byo gukora ngo babone inka cyangwa amasambu, byateraga ubwoba yuko imibereho yabo izaba imburagaciro. Ariko uburyo bwo kugerageza babaga ntacyo bafite cyo gukora ngo bahabwe umugeni bwari bwarashyizweho. Bemererwaga gutendera se w'abakobwa bakunda bagakora igihe kingana n'agaciro k'inkwano bakoshwa. Iyo umusore yerekanaga ko ari umwizerwa kandi ko akwiriye, yahabwaga umukobwa akamugira umugore we. Uko bisanzwe, inkwano se w'umukobwa yabaga kwerewe yahabwaga uwo mukobwa w'indongoranyo igihe ashyingiwe. Ariko kubwo kwikunda, Labani yanga guha Rasheli na Leya inkwano zabo bagombaga guhabwa. Ubwo bari bagiye kuva i Mezopotamiya, barabivuze ubwo bagiraga bati, ko yatuguza akarya ibiguzi byacu. Uwo musore ushaka umugeni yategekwaga gukora kugira ngo amuhabwe, byatumaga nta bukwe bubaho huti huti. Icyo gihe wari umwanya wo kumugerageza ngo barebe uko urukundo rwe rungana ndetse n'ubushobozi bwe bwo kuba yateganyiriza umuryango w'ibizawutunga. Muri iki gihe cyacu, kenshi abantu bashyingiranwa batabonye igihe cyo kumenyana ari mu mico cyangwa mu ngeso. Ntibaba baziranye iyo basezeraniye ku ruhimbi ko bazabana. Benshi basanga bitakigize igaruriro yuko badahuje, maze bikabaviramo imibereho mibi iteka ryose. Kenshi umugore n'abana babaho nabi bitewe n'ubunebwe cyangwa ingeso mbi by'umugabo kandi w'umubyeyi. Yaba imico y'umusore yabanzaga kumenyekana mbere yo gushyingirwa nk'uko umuco wa kera wari umeze, umubabaro mwinshi ntiwabaho. Imyaka irindwi Yakobo yatenze nta makemwa kugira ngo ahabwe Rasheli n'indi yakoze, yamuhwaniye n'iminsi mike kubw'urukundo yamukundaga. Ariko Labani wikundaga amugirira nabi amushyingira Leya mu cyimbo cya Rasheli. Kuko Leya nawe yamuriganyije byatumye Yakobo atamukunda. Uburakari yagiriye Labani bwamazwe n'imyaka irindwi yatendeye guhabwa Rasheli. Ariko Labani akomeza guhata yuko Leya atirukanwa. Ibyo byabereye Yakobo ikigeragezo gikomeye cyane kandi kimubabaje. Amaherezo ahitamo kumugumana kandi akajyana na Rasheli. Rasheli niwe wakundwaga cyane, ariko kurwana ishyari kw'abo bavandimwe bari basangiye umugabo byaramubabazaga cyane. Yakobo amara imyaka 20 i Mezopotamiya atendera Labani wakoraga uko ashoboye kose kugira ngo inyungu z'imirimo yabo azikubire. Yamubwiye kumutendera imyaka 14 kugira ngo amushyingire abakobwa be babiri, hanyuma indi isigaye ibihembo bya Yakobo bihindagurika inshuro 10. Nyamara imirimo ya Yakobo yari myiza kandi itunganye. Ibihe bimwe by'umwaka yagombaga kuba yiragiriye imikumbu bwe kugira ngo ayirinde, nko mu gihe cy'izuba ngo ye kwicwa n'inyota cyangwa ngo yicwe n'imbeho ya nijoro mu mezi y'imbeho nyinshi. Yakobo niwe wari umutahira, hari abungeri bamuragiriraga. Iyo hagiraga intama ibura, umutahira niwe wahombaga kandi yatonganyaga abungeri be cyane iyo yabonaga umukumbu udakenutse. Imibereho y'umwungeri yo kugira impuhwe no kwita ku biremwa bitagira kivurira ishushanya bimwe mu bigize ukuri k'ubutumwa bwiza. Kristo agereranywa n'umwungeri. Yabonye intama ze zigiye kurimbukira mu nzira z'umwijima w'icyaha kugira ngo agarure izo nzimizi yasize icyubahiro n'ubwiza byo mu rugo rwa se. aravuga ati izari zazimiye nzazishaka n'izari zirukanwe nzazigarura izavunitse nzazunga izacitse intege nzazisindagiza ngiye korokora umukumbi wanjye ntabwo zizabimenya gukundi ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga cyangwa gutanyagurwa n'inyamaswa zo mu gihugu Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa 16 wa 22 na 28 ijwi rye rirazihamagara ngo zize mu kiraro cye ku manywa hazabaho ihema ryo kuzana igicucu ku bw'icyokere riba ubuhungiro n'ubwugamo bw'ishuheri n'imvura Yesaya igice cya 4 umurongo wa 6 izacitse intege arazisindagiza akorohereza imbabare agashyira abana b'intama mu maboko ye kandi akabatwara mu gituza cye intama ze ziramukunda undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitaza amajwi y'abandi itorero rya Kristo ryaguzwe amaraso ye kandi buri mwungeri wuzuwe n'umwuka wa Kristo azigana urugero rwe rwo kwiyanga adahwema gushakira abashinzwe imibereho myiza kandi umukumbi uzashisha kubera yuko awitaho umwigishwa aravuga ati kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 4 Yakobo arambiwe no gukorera Labani agambirira gusubira Kanani abwiye Sebuko ati nsezerera ngende ngi wacu mu gihugu cyacu mpa abagore banjye n'abana banjye nagutenderagaho nigendere kuko uzi gutenda nagutenzeho ariko Labani amuhatira kugumaho aramubwira ati nahanuye yuko ari ku bwa Uwiteka yampereye umugisha Yakobo ati ayo wari ufite ntaraza yari make none yarororotse aba menshi cyane ariko uko igihe cyahitaga Labani akomeza kugira ishyari ry'amahirwe ya Yakobo wagwizaga ubutunzi cyane abahungu ba Labani bafatanyije na se kumugirira ishyari maze amagambo yabo mabi agera kuri Labani ibyari bya data Yakobo yabimwatse byose kandi ku byari bya data niho yakuye ubutunzi afite bwose Yakobo abona yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere Yakobo aba yaratandukanye na mwene wabo w'incakura mbere cyane ariko agira ubwoba bwo guhura na Esawu icyo gihe nabwo yabonaga amerewe nabi n'abahungu ba Labani kuko ubwo babonaga yuko ubutunzi bwe bwari ubwabo bajyaga kubumwambura yarajibaniwe kandi ababaye cyane ariko kuko yibukaga isezerano ryiza ry'i Beteli yabituye Imana mu nzozi niho yaboneye igisubizo cy'ibyo yasabye haguruka uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo imikumbi n'amashyo bikoranywa vuba vuba maze abishyira imbere n'abagore be n'abana be n'abagaragu be Yakobo yambuka uruzi rwa Ufurate agana i Galeyadi ku ngabano z'i Kanani Labani ahera ko arabakurikira abageraho bamaze iminsi 7 mu rugendo yari afite uburakari bwinshi kandi yari afite umugambi wo kubagarura ku mbaraga izo mpunzi zari mu kaga gakomeye Imana ubwayo niyo yarinze umugaragu wayo nabasha kugira icyo mbatwara ariko Imana ya so yambwiye ijoro ryakeye iti wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari ikiza cyangwa ari ikibi ibyo yabivuze yerekana yuko atari ngombwa kumugarura ku mbaraga cyangwa kumuhendahenda Labani yari yaragumanye inkwano z'abakobwa be yariganyaga Yakobo kandi akanamubwira nabi ariko icyo gihe yamutonganyaga muhora yuko yagiye adasezeye bigatuma Labani atagira ibirori ndetse ngo asezere ku bakobwa be no ku bana babo Yakobo amusubiza mweruriye ubwiko no kwikubira bya Labani kandi amusaba kumubera umugabo wabonye neza uburyo yari umwizerwa kandi w'umunyakuri Yaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha itabanye nanjye, ntuba warabuze kunsezerera nkagenda maramasa. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Labani ntiyajyaga kubihakana, ahubwo noneho asaba yuko bagirana isezerano ryo kutazagirirana nabi. Yakobo aremera, maze huba ku gishyinga cy'amabuye ngo kibe ikimenyetso cy'isezerano. Labani yita icyo gishyinga Mizipa, bivuga ngo Uwiteka agenzure hagati yacu nituba tutakibonana. Imana ya Aburahamu, Imana ya Nahori, Imana ya se wa bombi idukiranure. Yakobo arahiriyo Isaka se yubaha kugira ngo bakomeze iryo sezerano barasangiye. Bakesha ijoro basangira gicuti maze bukeye Labani n'abantu be baragenda. Nyuma y'iryo tandukana nta yindi sano yongeye kuba hagati y'abana ba Aburahamu n'abantu b'i Mesopotamia.